wanasema kuishi kwingi ni kona mengi, chaguo ili nishinda chaguzi nyingi, kimsingi tuanza na msingi. Wanasema kuishi kwingi ni kona mengi, chaguo ili nishinda chaguzi nyingi, kimsingi tuanza na msingi. And the winner is me and you washinde. Kweli nashukuru Mungu ashenda leo. Changu ni chako mega jipendele. So ni sababu mimi sikupendele. Mina shika we nishike tuendele. Mahabani misumari ni gongele. Tabani ni tekete. Tadhari tuweke bangwa si tusogele. Umchezo wa mapenzi tunatalanta. Swadakta manyota wa danta. Perfect combo na sokarata. Na kama ni kamari basi mini taita. Jina lenyewe chukua.